ɗo e gari kam ɗo kettino habaru skype mator studio kala ko waddanta on kettiro mona ko habaru o Aissa Madadda monde Abdoul mum fof mo Abdoul
yamni walla kay Aissa habaruji ɗi e gaddan ɗen sukaɓe ummatore asawe o
nder habaruji ɗi hannde ni min puɗɗira dow gettire ittanane coɗol enɗan ɗo leydi Niger nder yewtere pindinol meɗen min gadda e filla jaroɓe yaru yaruji ɓooli gom ena nata nder jangirɗe ɗo nder gallure ñamay hano wakkati mumen kantirana on fijoji men ko coñinol ɓalli bannira han noon no kalirmi ni gueƴƴire wittine de enɗan ni de ittama dow soɗodirde enɗan ɗo leydi Niger nder gueƴƴire deni fuu ɓiɓɓe leydi Niger gatti himmo muɓɓen gam wallodirde
noon jaati waɗi Aissa he lawol ngol duni se kettinoɗen ko Boubé Rakia ardiɗo fedde indirane arde yeeso wi'i dow ko saawi kan naati nder ir sigilaji ɗi enɗa ko Olivier Assogba wi waddi firta e ɗengal fulfulde
balla ɓattiɓe ma hando keɓa balleɗa no handi moƴƴinanen ɓattiɓe men neɗɗo walla himɓe ɓe gala bawɗe kamɓen andiri balle ɓe cuɓaki dow ɓe tawe nder fimoɓe goni dey ko welira he ɓerne golleji amin ɗi nder gallu ñamay tan ɗum dari min gala bawɗe ko wallata himɓe gomɓe nder laddeji denne minen goni minen ƴeewa nomin gatta ko kawritel amin ngal yaaja ɓurani ngam min keɓa wakiliɓe nder leyɗe takkiɗe leydi ndi
Aissa alal ɗiɗi lewru ma hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e goo hano alal bittiɗo o enɗen noon niya fedde scout leydi Niger waɗi sigila pirtol ko e dow fillani fa hannde harko darte tufol batte ko hisen himɓe ñaw coronavirus era ɗum
noon noon banniraawo nder fedde deni no woodi himɓe ko waɗata keme jeego o gomɓe no firta ko e himɓe ɗo nder huɓere ñamay nder balɗe sappo min kettino ko Aliyo Umaru ardiɗo fedde scout leydi Niger haalani banni en Fanta Shams ko ɗum firtiɗen ngal fulfulde
filla tugal ngal hunde ko mawni noon ndenne UNICEF e ministére hawjinde filla cellal ɓiɓɓe leydi kan halfinimin gollal ngal e wadde tindinol ɓiɓɓe wuuro hannde o ɓe région ñamey min cigilake wadde batu jooɗa kaalen hawtade e mawɓe bangueje ɓen fuu e ardiɓe diina caggal batu jooɗa kaalen o alal bittingal ngal min gaɗi sigila ko watta nimɓe keme jeegon laatiɓe caka balɗe sappo ɗe no jiiloto galle warde galle ɗo nder ñamey tindinoyde ɓiɓɓe wuuro e yaade waɗa tugal
banniraawo joni kuma sey gaɗen filla fina tawaji ko sukaɓe gaɗata nder lewru sumayere ɗo nder leydi Niger ko wi'ete toboy toboy nder jermare natache nder hawsankore
gonga Aissa Seydou Abdou windi tan bandi en o diwni waddani en filla fina tawa o enɗan ko himɓe gatta sanne nder cekantarare leydi tagazal se kettinoɗen ko o waddi ko firta e ɗengal fulfulde
toɓey toɓey non wiyete e haaɗore hawsankoɓe no ɗum tache fulfulde himɓen andira ɗum junkum maaru hunde noon ko watte dow fina tawa leydi Niger fuɗɗata kena sappo e joyi lewru sumayeru hitande fuu sukaɓe famarɓe duuɓi jeɗɗiya duuɓi sappo e joyi kañen woni ko watto ngal ɗo gollal ɓe itta kaddule maɓɓe fuu ɓe kooƴa naneru na konɗan ndondi ɓe gatte ɓalli maɓɓe ɗi anda waɗa haabu watte waɗa bahel daniel gon singa laasol goɗon ko watta ko himɓe yiya ɗum jallinoɗum ni ɗo enɗan belle yarni nder région mo tilabéri sukaɓe ummatore hewɓe no gaɗa ɗum albora uude jiya kana nder wuuro timbola sooli
hunde fina tawa ni no illa nden nder lewru sumayere sappo mum e nayi warde e joyi fuu no waɗe nder gure amin ladde ɗo oɗon tetondira e gabitondirde nden kay ɗum walano habdo hunde weltare
keñan fara yande jette e feccerɗo enɗan min potti Ibrahim no wondi e walde muɗum kanko ɗum woni hoorejo maɓɓe hen o wodna duuɓi sappo e goho omo fillo e bellirka noyi woni ɓe gomɓe gaɗira gollal maɓɓe ngal
ndeni min jeeyi waɗoyde toɓey toɓey min jatana dambugal ɓaade salminde ndeni min notama min puɗɗa wadde toɓey toɓey miɗen kokke dabina sukkar gawri kamannari yaade ceede nden min garta wattude ɗum hakkunde sanda
koɓe laati cikolo sanne ɗum ɓurtuɓe enna kañum te toɓe
nde ɓe paamimo ceede en gonani nde ɓe jaalimo ɓe nangamo ɓe piya bandiraɓe ɓe ayi ɗum waddan habdo ndenne ɗum waɗa e fay seeɗa noon
nder galluje mawɗe honno ñeme en wontirni enɗan gollal toɓe toɓe ngal wonƴi teke saabu ñalom sukaɓeɓe gatto ɗum ɗum nandi hono garbinol ni enɗan ɗum dukonɗan semtede noon yaade e fina tawa meɗen
Aissa joni sey naten der yewtere pindinol meden.
Der yewtere pindinol meden ni men gadaa dum do der gallure nyamay. To der bangeje mudum kewde chonnobe yaru yaruji bolli. Nonata der jangirde kewde imma sonnana sukabe endan kase imma wujjugo himbe.
Gonga Aissa nono min kebir habaru o andan ni wobbe no bi'a ku kati be gala jande den ni be gadata yaru yaruji di anda. En kettino ko Musa Hassan waddi firtaay dangal fulfulde.
Le arrondissement dida bo mo gallure nyamay do enda min jehi der lekkoliji didi to jande hakkundere watten. Lekkoliji di konna min tawini ngatnaka kogol dun sabi sukabe wobbe du konna no ngardon no njara dorogo mudun en Muhammadu Abdullahi jangino goton le nokkuje den endan o hunde basi mawdo way wadon debbe kam e sukabe be jangento be fu
ces situation d'abord
en der fi o min gala mi den deni deni on jewi filago ami duda l'école on fu hawaka ko hani dom howe file filtine hoggongon juuta min keba janginde der hakkilo fukingo en dena
ti no l'école ji di tawrani endan wana ko andana kanon sabu sogeji e hore mun boowi nadde don enda fa heba sukabe wadobe yariribe enda nangabe wanande worre tan yerno horejo lekkolo enda holliri
men andini ardibe amin kebube golli didde e policeji wadde jilaki der jangirde don wodi dubbe nangi sukabe bandiji hewbe amma bajon dum hantai climatiseur uji biro am se kile tati non budje
wombe le lekkoliji di enda no godi jote sanar filan denago mun dun en dun sabi wakkat sukabe murto betende e be gada yewtere do majjum habbini be nduna gara no ballita be
avec les casos
Hawtade e kazo en wakkati fu se sukabe lekkoli be burtake fawtude miden jilo sukabe be ngala kolte lekkoli be ben min ndiwa dun en amma de ni be den keba loreji policeji didi no ngara jilade don fainde je dire se kile didi no dum buytiran gam fay ko boyay dum jangino gom be bujji portable mu
na kuis son portable
fadde odo sadar ma hebenede mosola le lekkoliji di enda janginobe jangobe fu seyni jokkay jodoro no edo susa on enda be jiddu tawe do ko yaawi laabi ko jaama hunde hebanaama safare be kebbe ngada jande mabbe no wodiri
Aissa joni sey naten der fijoji tonnol balli
Parakoda ta fijoji tonnol balli ka fedde hawjine filla fijoji latol balle de Afrik nay lewru me itan du ujinaade de laso ko o wadi sigilaaji latol bal tefol ku chaka pelle jangobe lokkol der lycée moderne mo abobo fijoji di enda fudda yeso jiyani Infantino ardido FIFA e Patrice mo CP mo CAF fijoji di enda sukabe ummatore rewbe ma worbe be duubi sappo e didi yaade sappo e manay kay e natata fijoji di enda ton do laabi tati stade national dum fuddata chaka pelle mawde e ma potorde
Aissa lata bal ito dira tefa kupo enda ni orde latobe bal CAF jeegon kan en tawa der majju
Do men kan tani o habaruji amna ko Sky Umator meti kitinaki on kitini men do gidi tinago habaruji o nyo on dola RT3 didi emoji on jobata buudi bagot sai jangudi on kiyari